ngokukaLuka 8. Kwathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana, eshumayela memezela ivangeli lombuso, benaye abayishumi nambili. Nabesifazana abathile, ababephulukisiyo ekubo moya babo nasezifweni, uMariya ubizwa ngokuthi Magdalena, okwakuphume kuya amadimoni ayisikhombisa. NoJohana umkakhuza induna kaHerodi, noSusana nabanye abaningi ababebakhonza ngempahla yabo. Sekubuthene kuye isixuku esikhulu sivela emizi ngemizi, wakhuluma ngomfanekiso wathi, kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela imbewu yakhe, ekuhlwanyeleni kwakhe enye yawela ngasendleleni, yanyathelwa izinyoni zezulu zayidla, zayiqeda. Enye yawela edwaleni kuthe imila, yabuna ngokuba ingenamswakama. Enye yawela phakathi kwameva, kwaze kwathi ameva esemila kanye nayo ayiminyanisa. Enye yawela emhlabathini omuhle, kuthe imila yathela ngekhulu, ekusho lokhu wamemeza wathi, onezindlebe zokuzwa, makezwe. Abafundi bakhe bambuza ukuthi, ungaba yini lo mfanekiso na? Wathi ke, niphiwe nina ukwazi izimfihlakalo zombuso kaNkulunkulu, kepha abanye bakuphiwa ngemfanekiso kuba bebona bangaboni, bezwa bangaqondi. Umfanekiso yilokhu ke, imbewu iyizwi likaNkulunkulu. Abangasendleni yilaba bathi sebezwile, bese kufika uSathane lisuse izwi enhlizweni yabo kuba bangakholwa basindiswe. Abasedwaleni yilaba bathi sebezwile balamukela izwi ngokuthokoza, kepha laba kabanampande, bakholwa isikhashana nje kuthi ngesikhathi sokulingwa bahlubuke. Okwela phakathi kwameva yilaba bathi sebezwile, bahambe baminyaniswe ngeminako nengcebo nezinjabulo zokuphila, bangatheli izithelo ezivuthiwe. Okusemhlabathini omuhle yilabo abathi belizwile izwi, balibambe ngenhliziyo enhle nelungileyo, bathele izithelo ngokubekezela. Akakho othe sokhela isibani asimboze ngesitsha nokuba sibeke phansi kombhede, kepha usifaka othini ukuze abangenayo babone ukukhanya. Ngoba kukho okusithekileyo ongayikuhlaluka nokuyisifuba ongayikwaziwa kube sobala. Ngakho ke, anobheka ukuba nizwa kanjani ngokuba yilo nalo onakho uyakuphiwa, kepha lo ongenakho uyakwamuka nalokho athi unakho. Kwase kufika kuye unina nabafowabo, kepha behluleka ukufinyelela kuye ngenxa yesixuku. Wabikelwa ukuthi unyoko nabafoni bemngaphandle befuna ukukubona. Kepha waphendula wathi kubo, umame nabafoti yilabo abalizwa izwi kaNkulunkulu balenze. Kwathi ke ngolunye lwalezo zinsuku wangena emkhunjini yena kanye nabafundi bakhe, wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya kolwandle. Basuka ke. Kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo, wehlela ke sivunguvungu somoya elwandle, bagcwala amanzi ababesenguzini. Base besondela bamvusa bathi, Nkosi, Nkosi, safa. Wavuka ke wakhuza umoya nokugubha kwamanzi, kwanqamuka, kwathula, kwathi du. Wayesethi kubo, kuphi ukukholwa kwenu na? Besaba bamangala bathi omunye komunye, ungubani lo ukuba ayale nomoya namanzi kumlalele? Ukukhishwa kwamadimoni. Bafe ngomkhumbi ezweni lamagerasa elibhekene neGalile. Esephumele emhlabathini, kwahlangabeza indoda ethile yomuzi eyayinamadimoni, kwase kuyisikhathi eside ingembathi ingubo, ingahlala andlu kodwa emathuneni. Isimbono uJesu yadazuluka yawaphansi phambi kwakhe, yathi ngezwi elikhulu, nginamsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezukonke, ngiyakuncenga ungangihluphi. ngokuba wayala umoya ongcolile ukuba aphume kulowo muntu ngokuba wayesembambe kaningi walindwa eboshwe ngawozankosi nangamaketanga ezinyawo kepha wathi esegqabule izibopho wakhutshelwa idimoni ehlane. UJesu wambuza wathi, ungubani igama lakho? Wathi, uLigiyona, ngokuba madimoni amaningi ayengene kuye. Amncanga ukuba angawayali ukuya kwalasha. Kwakukhona lapho umhlambi wezingulube eziningi ziklabile entabeni. Amncanga ukuba awavumela angene kuzo, wawavumela. Aphuma-ke amadimoni kuye, umuntu angena ezingulubeni, umhlambi wagulukudela eweni waphonseka elwandle, waminza. Kwathi ababezalusa bebona okwenzekileyo, babaleka bakubika emzini nasemaphandleni. Khona baphuma ukuyobona okwenzekileyo, bafika kuJesu bamfumanisa umuntu okuphume kuye amadimoni, ehlezi ngasezinyaweni zikaJesu embethe. Esangulukile bashawa luvalo. Ababe kubonile babatshela ukuthi usinde kanjani wayekhwele ngamadimoni. Abantu bonke bakulelozwe lamagerasi bamcela ukuba amuke kubo ngokuba babephethwe ngokwesaba okukhulu. Yena wayesengena emkhunjini waphindela emumva. Kepha indoda okuphume kuyo amadimoni yamnxusa ukuba ibe naye kodwa wayimukisa ethi, buyela ekhaya ulande ukuthi kungakanani uNkulunkulu akwenzele khona. Wamuka elanda emzini wonke ngokuthi kungakanani abekwenzele nguye uJesu. Kepha kubuyeni kwakhe uJesu sixuku samthakasela ngokuba bonke babembhekile. Bheka kwafika indoda nguJayiri igama layo ingumphathi wesinagoge. Yaziphonsa phansi ngasezinyaweni zikaJesu, yamncenga ukuba angene endlini yayo. Ngokuba yayinendodakazi eyodwa, kungathi neminyaka eyishumi nambili, yona isifa. Kepha esahamba izixuku zamminyanisa. Owesifazane wayenomopho, iminyaka eyishumi nambili, esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho, engena kuphulukiswa muntu. Weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe, wanqamuka masinyane ukugobha kwegazi lakhe. UJesu wathi, ngubani ongithintileyo na? Bephika bonke wathi, uPetro nababe naye inkosi, izixuku zikuminyanise zikucindezele. Kepha uJesu wathi, ukhona ongithintileyo ngokuba ngizwile kuphuma amandla kimi. Owesifazane bona ukuthi kanakufihleka, weza ethuthumela eziphonsa phansi phambi kwakhe, walanda phambi kwabantu bonke isisusa sokuba amthinte nokuthi usinde khona lapho. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kusindisile, hamba ube nokuthula. Esakhuluma kwafika othile vela kwamphathi wesinagoge wathi kuye, indodakazi yakho isifile, ungabe usamkhathaza umfundisi. Kepha uJesu ekuzwa lokho, wamphendula wathi, ungesabi, kholwa kuphela, iza kusinda. Esefike endlini, kavumanga kuba kungene muntu naye, kuphela oPetro noJohane, noJakobe, noyise wentombazana, nonina. Babekhala bonke beyililela, kepha wathi, ningakhali, ayifile kodwa ilele. Bamhleka usulu bazi ukuthi ifile. Kepha yena wayibamba ngesandla wamemeza wathi, ntombazana, vuka. Wabuyela umoya wayo yavuka khona lapho wayala ukuba inikwe ukudla. Abazali bayo bethuka wabayala ukuba bangatsheli muntu okwenzekileyo.